Nanangone yankwanya kamaze kulira nyizo mwami.
Hello, Mama, did you send me a question? I'm going to send you a message. babiri batinde banze yagala musajja wono gofine akubenya okulaba ngaakola ebibya bate walabye nga sukulu nyeko ebintu ebitono ngaebyo binalumirawa omanye ebintu bino byebibawaga tebiba mu makane gatebengera kuba omukyala abeera mugumu kyolunolwekyanga mpanga muziko katigendera mukawaleko esimu yengeza bufumu balala basajja bannangala kanjogerwekeyoja mpita nkolya omusajja yambula naye nga simanyi kyali kiddamu okukikola bwalifuna omusajja omulala omupya basajja bannanga ekintu kyendabye omukazi waayenda kiruma buli naawe okumusasula ku kyakoze bwabagenda omugobangera naye ne bwamukubaako omusuulira omugabo gw'emazima ga katonda sekera muli yegootazaala oba omulanga ki akajama omuleroleka bulesi katigendera mukawaleko nzesikuyongeza bufuuka bulala twala obwamalaaya bwo genda n'obusajja bwo kwate munange ndikuwaaki atikeeima twala obwamalaaya bwo genda n'obusajja bwo kwate munange ndikuwaaki atikeeima
sitani yampabya naye ebibeerawo mu maka
oyagala nkuwemi
ekangalamira okubeera yenga tongo by'emuntu
genda n'obusajja buhani
babula mwana ekintu kyensaba nsonyiwa
awo mwana muwalosa
sengaawulira atya nti wankutte n'akasajja ye
genda n'obusajja buhani
sitani yampabya naye ebibeerawo mu maka
oyagala nkuwemi
ekangalamira okubeera yenga tongo by'emuntu
genda n'obusajja buhani alo bwamalaaya bo genda n'obusajja bo wana munange ndikuwaaki ku
matetetwalo
bwamalaaya bo genda n'obusajja bo wana munange ndikuwaaki ku
matetetwalo
bwamalaaya bo genda n'obusajja bo wana munange ndikuwaaki ku
www.mp3ugandanmusic.com.